mwaramutse neza dususuruke dususuruke zose zisange ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu.com radio yacu vo.com ahanditse ibiganiro umuziki Kwizera Josue yatwandikiye kuri Facebook VOA radio yacu ati VOA muraho Kwizera we yego turaho nawe na mahoro se urakomeza rero utindatashya inshuti zanje zose by'umwihariko abo twiganye groupe scolaire Murama S3 Bugesera na groupe scolaire Gahini S6 Kayonza abo duherukana kera twiganye amashuri abanza ikarera mu Bugesera nabandi bose batuye Kabukuba Juru mu Bugesera akaririmbo kitwa Fine Girl ka The Ben kabashimishe murakoze Kwizera we na urakoze
It's crispy the drama guy oh, no.
You say you came with your lover, but that boy is your brother. Baby, what should I do now? No, yet I wanna be your lover. Yet I wanna be your lover. I wanna be your undercover lover. Baby, give me chance. Baby, one more time. Girl, the way you look and the way you smile. Your body's feeling like a bumble. Oh, can I come to your condo?
Dususuruke ni hano ku ijwi rya Amerika. Ohereza nimero yawe ya telefone kuri Facebook VOA Radio yacu cyangwa kuri email radio yacu @gmail.com tuzaguhamagara maze ususurukane n'abawe.
Nitwa Nzabandora Ramazani nkabamerereye muri mu Rwanda ikavuga aba nkaba nifuza gutashya abantu bose twabanye inzige abantu bose twabanye Nyagatare aba ikindi rwose aba nkaba ntasuhuza umama wanje itwa Mukwamurango Felicita uherereye muri Nyagatare asuhuza nabandi bose abavandimwe banje bose aho herereye hariho hose nabo twabanye tuziranye bose aba nifuzaga ko mwabamera indirimbo yitwa Umwari yaze yipfafu ze kubanshini ze kubashimisha cyane
nzabando urakoze
yego namwe murakoze rwose
Ha 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 ha
ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Tawara ndirimbo mukora bawe nagukunze baby kugemicho mwiza yabateye bawe bagutoshe umbere umwari mwiza wigite boss tigera nari mwenge nguye mukira Tawara ndirimbo mukora bawe Tawara ndirimbo mukora bawe
ibuka baby tukuruka mbere dore ko nabonaga kagwe wa mbere ndakwegera kugeza kibi cya mbere urankundira ntiwansubize inyuma unega amakibumbi ikindi ku mutima tugeza ko icyifuzo cyo gukundana nyuma y'igihe maze tukazabana tukibaruka ndetse n'abana nkomeza nkubwira ko nazigera nkuye mukira kuko nabonaga kariwe wa mutikira ukambera n'umutaka wo kwitikira uhepfo ngo bebe uranyemerera bituma numva nta wundi nakwemera ndakubwiza ukuri ko nta wundi nakunda buretse wowe unyitaho numpesha kubaho nzagukunda mu buzima bwose bubaho kukutumorera birarenze urahenze ku buryo nicara nkibaza uburyo wankunze nshuti nziza mvuze ibyiza byawe sinabirangiza kukukuza biteye amabengeza uri ribagiza uri hokoza bikantera kuzagukunda iteka uko bishoboka kandi kubishaka mukobwa mwiza uwo mwari wo kwambika umudari ku buryo bamwe bifuza gusangira nawe icyari bigatuma numva njye nawe twaboha icyacyari tukagenda tukibera iyo mu bushorishori mu bushorishori
nagukunze bebe kugemico myiza y'ababyeyi bawe bagutoje umbere umwari mwiza w'igite rwose tugera nari mwenge nguye mukira Tawara ndirimbo mukora bawe Tawara ndirimbo mukora bawe nagukunze bebe kugemico myiza y'ababyeyi bawe bagutoje umbere umwari mwiza w'igite rwose tugera nari mwenge nguye mukira Tawara ndirimbo mukora bawe Tawara ndirimbo mukora bawe
What is it than sugar or honey? That's where I feed you. I want you and I touch you. Nobody knows how we love you. You know you are the only one I need. That's why you give me full love. If I see into your eyes, I see the sunshine. If I see to your face, the fire rises in summer. I will love you to my whole life. And why is with me to my whole night? Now come to me, fall it on me. Kiss me as you want. Now go kiss me as you want.
Baby, go give me to me, say, I was there, you bawe, bago toshe. From there, I'm having me, say, we get the ghost. Get another man, jam, we are mutida. Sour and the rim, bubble for a power. Sour and the rim, bubble for a power. Now go kunze, baby, go give me to me, say, I was there, you bawe, bago toshe. From there, I'm having me, say, we get the ghost. Get another man, jam, we are mutida. Sour and the rim, bubble for a power. Tawara ndirimbo mukora bawe
reka bonga bo baby baza bakubesha ngo nje singukunde bazagera bo babone ko twindi dufite gahunda igihe bazababona tutamagira imihanda cyose cyo mu Rwanda tugenda agatoki kukandi intambwe kuyinda bareke kuko icyo bagamije nta kindi ni uguteranya gusebanya no kudutanya bareke kuko icyo bagamije nta kindi ni uguteranya gusebanya no kudutanya
Nagukunze baby kugemicho myiza y'ababyeyi bawe bagutoshe umbere umwari mwiza w'igite rwose tugera nari mwenge nguye mukira Tawara ndirimbo mukora bawe
sahora neri mumukura bawe nagukunze bebe kugemicho nyisa yabateye bawe bagutoshe umbere umwami mwiza wegete gose nzigera nari mwenge nguye mukira sahora neri mumukura bawe
Ijwi rya Amerika turasusuruka buri wa gatandatu saa kumi n'ebyiri mu gitondo. Adresse radio yacu @gmail.com. Maniraho Theodore yatwandikiye kuri Facebook VOA radio yacu ati waramutse munyamakuru wa VOA. Maniriho we nawe waramutse neza, yego twabonye bucya. Urakomeza rero uti ndi Kigali I Remera, ndashaka gususurukana n'umwana n'umugore, mbahaye Gologota ya Gologota Choir yo mu itorero ADPR mu Rwanda.
Mas
dususuruke ni buri wa gatandatu saa 12 mu gitondo ku ijwi rya Amerika. Address radio yacu @gmail.com, Facebook VOA radio yacu. Ohereza numero yawe tuzaguhamagara rwose tukugereze ubutumwa ku nshuti n'abavandimwe.
Ni no gisuze ni gituruka urani karagwe abancaga gusuza n'abavandimwe ziri mu Rwanda ndasuza kiti wanje ni Kigali mu Kamana. Njya gusuza mu byumba je hose uri gahanga Kigali. Njya gusuza na bikora Imana uri Nyabugogo. Njya gusuza n'inshuti zanjye ziri Gahara harimo mu byumba baseyi kazamo n'abasimba n'abaheriya n'abavini n'abagatecha hose ndasuza ndetse na mujyumba uri mu Uganda. Kandi njya gusuza mama na papa muwamere indirimbo umutashi ya Jay Polly.
Niyo gisubizo. Urakoze
sana. Urakoze.
ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke. Genda rero ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacuvoa.com urebe ahanditse ibiganiro umuziki urahasanga dususuruke zose uko zakabaye. Hagataho ohereza nimero yawe niba ushaka gususurukana nabawe tuzaguhamagara rwose maze tuguhe urubuga.
Nitwa Tuyizere Gadi, abamerereye mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muhazi, ariko nkaba nifuza gusuza ababyeyi banjye bari mu majyaruguru ndetse n'inshuti n'abavandimwe, abantu dukorana aho ngaho mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muhazi mu kagari ka Ntebe. Abantu bose banzi, aba n'inshuti zanjye bose ndabasuje kandi mbifurije weekend nziza. Mumpaye indirimbo ya ambasada yabanezeza cyane, murakoze.
Iyi ambasada yitwa ngo iki Tuyizere we?
Uwera.
Tuyizere, urakoze.
Murakoze cyane namwe.
Maze rero Tuyizere we, ni ku butumwa bwawe dushorejeho dususurukiye uyu munsi, namwe nshuti mwese uko mungana, ndabashimiye cyane rwose. Mugire weekend nziza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Oh, my God. bizashira ingobyi n'abahetwa bizashira ingoyi n'uburoko bizashira nyamara urukundo rusange imbere uruhayi yatarugusubije amaherezo y'inyungu rusange imbere Murera